ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram ni Radio yacu VOA, naho waishatu Radio yacu VOA.com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose. Muri studio ya karindwi muzijwi rya Amerika, Engineer Patrick ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha ari ku bugenzuzi bwa gahunda, naho ijwi mwumva kuri mikro ni rya Jeffrey Mutagoma. Umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda kuvejo tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu, leta izahagarika inyunganizi ya amafaranga 35% ku ijana yatangaga ku bagenzi batega imodoka rusange. Bivuga ko umugenzi azajya yishyurira igiciro cyose cy'urugendo. Biteganijwe ko kubera impinduka ibiciro bishobora kwiyongera hagati y'amafaranga ya 40 na 50% ku ijana y'amafaranga yarasanzwe atangwa. Leta iravuga ko bikozwe mu rwego rwo kunoza imirimo yo gutwara abagenzi, nyuma mu kanya gatoya turaza kubafungurira mikro mutubwire uko mwakiriye iyi mpinduka n'ibyiza mubona izabazanira cyangwa se imbogamizi muyibonamo. Ariko ndagira ngo nakire umutumirwa wacu w'uyu munsi, ni bwana Joseph Akuzumuremyi, umwanditsi mukuru akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Umuryango. Uyu munyamakuru akaba yarakurikiye hafi iby'iki kibazo ku nzego zose. Bwana Akuzumuremyi, kaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Ndabashuje nange cyane.
Reka tubanze tugushimire ko watuboneye umwanya wo kuganira natwe kuri iyi ngingo umaze iminsi ukurikiranira aho ngaho mu Rwanda. Mu gutangira rero, nagira ngo utubwire iki gikorwa gitangire ejo, ukirebeye mu jisho ry'umunyamakuru kiranga niki?
Navuga ko kiremereye ariko nanone cyari ngombwa, kuko uburyo transport yari ihagaze leta yasaga n'ihete ku mugongo ariko nabo ikawuheka nabi. Urumva bikorera bari bafite ikibazo cy'imikorere, kuko irankunganire ntabwo yabonekeraga igihe leta yatangaga, ariko n'ubundi ugatangisa n'igoye ntibonekera igihe. Mu buryo bubiri, hari uburyo bw'amikoro leta yashoboraga kutahita yabona, rimwe na rimwe bafataga bariya bakora transporo, ariko nanone akabaho n'uburyo nyine amafaranga ya leta adatangwa gutyo gusa, inzira zose binyuramo ngo aboneke cyangwa se mu gihe kinini. Abikorera rero mu buryo bwo gutanga serivisi bagiye koroherwa, kuko serivisi batanze izajya ibayishyuye, ishobora kubona impinduka mu gutanga serivisi muri transporo. Aho ni ku ruhande rumwe, ariko ku ruhande rw'abagenzi bo biracyagoye, kuko urumva n'igiciro cyiyongereyeho, kandi simpamya ko mu buzima bwabo bwa buri munsi rwari kigiye kwiyongeraho. Nta mpinduka igiye kubaho ku mishahara, nta mpinduka igiye kubaho ku byo abantu binjiza cyangwa se kuri serivisi bari basanzwe batanga. Rero aho niho bishobora kugorana, ariko nanone ubwo navuga ko bigiye kuba nko muri guma guma mbere yo guhaguruka muri guma mu rugo rero guhaguruka mu rugo kajya ubanza ukabitekerezaho kabiri kuko igiciro kigiye kwiyongera mu buryo nk'umuntu utega mu buryo bworoheje nta buzi ibihumbi umukozi woroheje utega mu buryo navuga bwa buri munsi hari amafaranga agera hari hagati y'ibihumbi 15 byibuze na 60 aziyongeraho ku giciro cy'urugendo yagendaga urumva rero biracagoye
naho sinzi niba waba ufite ikigereranyo rusange cy'abantu bishobora kuzagira hinga ruka ndavuga abagenzi ariko
hafi ya bose
ariko
buri mugenzi wese utega bizamugiraho ingaruka igiciro yategeragaho leta yavanyeho 35% ariko nk'uko babivuga bire by'uburyo igiciro kiyongereye kiri hagati ya 40 na 60 mu buryo bwo kwiyongera
mukanya wari uvuze ngo abikorera bajyaga babona amafaranga mu buryo wenda habayemo ibintu byo gutinda ariko wa wundi ati agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru hanyuma uti noneho bagiye kuzajya bayabona mu buryo bwihuse ariko ejo bundi numvise ministre w'ibikorwa remezo avuga ko hari amabisi 200 leta yaguze ndetse ku 100 yamaze kuhagera ni wumva ko noneho yambehe yarirwagamo n'umuntu umwe yagiye gusangirwa na babiri
leta ntago zira bisi yazanye ari izayo zira bisi yazanye abikorera nibo bazazikorera ziri 100 zahawe kampani zigeze muri 5 binyuze mu nguzanyo batse muri BRD niba nibuka neza kuri miliyari 15 miliyari 15 niba nibuka neza
izo ntabwo zirimo ya yandi 30 babarimo
15 oya ntabwo iyo ngiyo urumva ziri ya modoka leta burya ziguze uribuka mu mushyikirano w'umwaka washize atari uyu nguyu mu nama y'umushyikirano minisitiri wa leta muri minisitiri yavuze ko leta igiye kuzana bisi 100 icyo gihe zaranatinze zagombaga kuza kwa gatanu ariko mu buryo bwo kuzizana nabwo icyo gihe ntabwo byasobanukaga neza uburyo zizakoreshwa zinahageze ejo bundi rero zahageze mbere y'uko undi mushyikirano uba nko mu kwa mbere niba nibuka neza zihageze zisaba ko bashaka abikorera bazikoresha ntabwo ari bisi leta izakoresha ahubwo ishishikariza abikorera kuza bakuzuza ibisabwa bakajya noneho bakazihabwa bakajya kuzikoresha hari abaka inguzi zisa ndetse bazigura mu buryo bwa bisi urumva rero nabyo navuga ko ni uburyo buziguye kuko leta ubusanzwe ntabwo yagombye kuba ariho igura bisi aho naho n'ubu ni ikindi kibazo cyarimo mu buryo bwo kuzigura kuko abikorera niba badashobora kujya kugura imodoka ni uko batabonaga inyungu muri ka kazi kari kubaho ni uko babonaga ko nta zindi modoka bashobora kuzana mu kazi kabo ka buri munsi kuko n'izihari zirafite ikibazo cya ya nkunganire itarabonetse ubu rero ikiriho birasaba gukurikirana cyane bikareba koko niba n'izihari nazo zunguka kuko nk'iyi fazi ihombye nayo izi bisi 300 leta yaguze yazihaye abantu zihombye ntabwo nzuzaba ingwate kuko za kampani zizafatabona imitungo yo kuyishyura kandi cyane cyane ko bisi uko igenda igishira byasabaga rero inyigo y'abahanga cyane mbona ko rimwe na rimwe hari igihe byatanze igisubizo kuri politiki kuko cyari tekiniki
nshingiye kuri icyo ushorejeho leta iravuga ko ibi byose bikozwe mu rwego rwo kunoza imirimo yo gutwara abagenzi wowe nk'umunyamakuru cyangwa nk'umusesenguzi urabona iyi mirimo iri buze kunoga
oya ubundi izi bisi ikibazo gihari ntabwo ari icy'imodoka n'icyaho imodoka zinyura mu bihugu byabashije gukemura ikibazo cya taransiporo imodoka zitwaye abantu ziba zifite imihanda yazo yihariye muri Kigali imihora izi bisi zizanyuramo irazwi amasaha abagenzi batega yegeranye cyane navuga ya masaha abantu batega ari benshi ni mu gitondo bajya ku kazi na nimugoroba bataha ayo masaha n'ubundi abari mu zabo n'abari mu izi zisanzwe zitwara abagenzi rusange bose baba bajyanira no kuvuga biroroshye ko imodoka z'abantu ku giti cyabo 30 zirimo abantu batageze 40 zishobora kwima bisi 5 inzira zishobora kubangamira mu nzira bisi zigeze muri 5 zirimo abantu 70 bumva abantu bahafi 350 rero uburyo cyakemutse ntago mbona ko mu buryo bubanza hari hakenewe amabisi menshi ugana bisi nyinshi n'ubundi zidafite imihanda zinyuramo yego abagenzi bazajya baba bazicayemo ariko n'ubundi batageze iyo bajya cyari kubanza hari gutekerezwa uburyo izihari zihabwa inzira yazo yihariye leta ikivanamo muri nkunganire umuntu agatega igihe iki cyo kuvanaho nkunganire cyo ndagishyigikiza na se kuko kugira ngo wemerere abantu nkunganire batazayibona cyangwa bazayibona mu buryo bubi cyangwa ntibayibone mu buryo bw'amafaranga ukabaha amavuta kandi yenda bakeneye amafaranga yo kugura spare parts n'ibikoresho byabo cyari ikibazo ariko uburyo cyakemuwe ntabwo ari cyo gisubizo cyari gihari kuko n'ubu kirakomeza kibeho harakomeza habe jam zirakomeza ziburaho zinyura abantu barakomeza bicare mu modoka ariko nta nzira yo kugira ikindi cya kabiri uko udashishikariza abantu ku giti cyabo kutagenda mu modoka zabo bwite niko gutwara abantu rusange bihomba bisi ziramutse zifite aho zinyura ni ukuvuga zikagendera neza ku masaha ku gihe abantu ku giti cyabo bagendaga n'izabo babicikaho baziparika ubwo harimo inyungu yo kudahumanya ikirere harimo inyungu y'uko abantu bagerera ku kazi igihe harimo n'inyungu y'uko abantu bahendukirwa ariko hakabamo n'inyungu ko igiteranyo rusange cy'abantu batega uko baba benshi n'igiciro cy'itike kigenda kigabanuka bivuga ngo aba bafite amabisi bose ntabwo bisi zabo zibyara umusaruro ukurikije ubushobozi bwazo bwo kubyara umusaruro bwa buri munsi biterwa n'uko abantu bagenda mu zabo bwite inshuro nyinshi bakazenguruka zirimo ubusa cyane cyane ko wibuka ko batishyurirwa amashuri bishyurirwa abagenzi batwaye urumva ko zizenguruka zirimo ubusa zizengurukana n'izirimo abantu ku giti cyabo kiracyari ikibazo n'ubundi nabo bashobora gukorera mu gihombo nubwo nkunganire yavuyeho nubwo itike yazamuka hagombyeho kubaho ko izi nzira z'ibisi zisanzwe bisi zitwara abantu zihabwa imihanda yazo mu masaha ya n'aya abantu bagatega n'abantu bagashishikarizwa kuzigendamo kuko ziri kugendera ku gihe zinarushije noneho iz'abantu ku giti cyabo noneho hakongerwa n'umubare icyo gihe ubwo uzahita wiyongera w'abatega byungurana za bisi abaziguze kuko buri bisi izaba ibyara umusaruro unakubye uwo yashobora kuba yabyara ariko sofa ubu ngubu hashobora kubamo igihombo kandi n'ibindi bibazo ntibikemuke
twagerageje gushaka bamwe mu bayobozi bashinzwe ibyo kugira ngo bagire icyo batubwira muri kiganiro ntabwo biradukundira ndizera ko wenda biri buze kwemera ariko se nshingiye ku buryo bisobanuye mu buryo umuntu yumva ko bwumvikana kandi bufite umurongo usobanutse kuki ibyo bintu vuga byabaye ikibazo kuki leta itabikora muri ubwo buryo mwe nk'abanyamakuru ndabizi ko muherutse kubaza ibyo bibazo mugatangamo n'ibitekerezo bababwiye gute
urumva harimo icyo nagira ngo ntacyabajijwemo ahanini ariko iyo urebye abantu ku giti cyabo bagenda mu modoka zabo nabo bafite imbaraga ubwo rero n'imbaraga ziba zitezanye rero ubwo wenda abayobozi bashobora kuza bahise turakora ku bantu ku giti cyabo bagendaga mu zabo kuko nabo hari imbaraga bafite hari akazi bakora hari ibyo binjiza ibyo bakora hari ibyo binjiza kimwe n'abatega ubu igisigaye ni ukuzareba umusaruro uzava muri ibi ariko ku bwanjye ikibazo cyari kugendera rimwe abatega bakitangira abadatega no kubitangira nibyo byarimo inyungu kuko egisperiyanse y'ibihugu bibamo iyo gahunda ibamo ni uko abantu ahubwo bikundira iya rusange kuruta uko bagenda mu zabo bwite aribyo biba bihendura mbona rero ko n'undi murongo ni urugendo rwo kugenda bakemura ikibazo cya transport iyo bidakunze icyizere ko bazajya no kuri iyo nzu nawe ndi kumenya impamvu yenda bahitamo gukoresha iyo ngiyo kongera bisi aho kugira ngo bateganye aho ziri n'izari zihari zinyura igihe cy'ubuyobozi bwazagisobanura
umwe mu bategetsi aherutse kugereranyije igikorwa kizabejo nko gukura amafaranga mu mufuka w'umuntu umwe ukayashyira mu wundi muntu. Iki cyemezo kireba abakoresha imodoka rusange, urabona abafite izabo ku giti cyabo waruvuze hariya haruguru, hari icyo kibabwiye?
Hano dukoresha abayobozi. Ni hano dukoresha abayobozi, ntidukoresha abategetsi.
Byose ni kimwe, ariko kuko umuyobozi yubahiriza itegeko. Ntabwo nta muyobozi ubaho utagira itegeko, buriya ni abategetsi. Ariko reka twubahirize
wabisobanuraga. Ubundi iyo leta ivuze icyo bita nkunganire, ubundi bitanditse n'ubundi ni amafaranga y'abaturage. Ahubwo ikibazo, kuki leta ishobora gufata amafaranga yari bujye mu mashuri? Kuki leta ishobora gufata amafaranga yari bujye mu mirire y'abana mu kurwanya imirire mibi? Kuki leta yari gufata amafaranga yenda yari bujye mu bikorwa by'ubuvuzi ikayashyira mu gutegera abantu bagiye mu bikorwa byagombye kuba bibyara amafaranga yo kubategura? Nta kibazo kiri. Impamvu amafaranga leta itanze n'ubundi bibazwa n'ibindi bikorwa, ibyo igiye gukora amafaranga yayashoraga mu kunganira abantu ngo batege, ariko n'ubundi ibyo ayo mafaranga agiye gukora ni ibikorwa bireba ba bantu, ni ukongera imihanda, ni ukongera amavuriro, ni ukongera amashuri, bitewe n'aho yenda uko bije bihagaze cyangwa aho bazayarosesinga. Ariko ubwo ikiba gisigaye ni ya bije ya wa muntu, icyari kiriho, icyari cyaratumye leta yunganira umuntu mu kuva mu rugo ngo ajye ku kazi cyangwa ajye gusura abantu cyangwa ajye mu bikorwa by'ibinini cyavuyeho, oya ntikirava. Ko turacyari mu ngaruka za Covid, hari amakampani zagiye zihomba, hari kampani zitariyubaka, hari uburyo bw'imishahara butariyubaka, hari umushahara afatika utarajyaho ngo umuntu amenye niba umuntu uri kunkoresha afite itegeko rimutegeka yagomba kumpemba atajya mu murumvikana, wakwanga agahamagara undi. So rero mbona ko ibyo leta yakoze nabikubwiye ko genda bishyigikiye, amafaranga ashobora kujya mu bindi, ahubwo abantu uburyo bwo gutega bwabo bagategaho biri ngombwa, ariko nanone na leta igafasha abantu igashyiraho uburyo bwimbitse bwo kuvuga amaboko y'umuntu icyo yakoze yagihembewe. Naho ikibazo kiri ubundi, urebye abantu bari mu mirimo isanzwe, yaba imirimo mito mitoya, yaba mu kazi kari forumere na kare forumere, hagombye kubaho uburyo bwo kurinda umurimo w'umuntu. Muri leta hariho amategeko abigenga, ntabwo akurikana muri leta isubonye, ariko abari muri kize kandi bagenda baba benshi, nabo yaba ari abacuruza mu bucuruzi bworoheje, haracyari mu buryo bwo gukoresha abantu no kubahemba mu buryo budafite na kimwe bukurikira. Nicyo cyagombye kuvaho. Naho ubundi ntabwo mbona impamvu leta yagombye gushyira amafaranga mu gutegera abantu bagiye mu bikorwa byagombye kuba bibyara amafaranga, yagombye kuba byitegeka uko bibona.
Ariko mu by'ukuri umuntu ku giti cye wifitiye imodoka ye nta ari buhurire n'iki cyemezo, ni ukucyumva bugane?
Ni ukucyumva muri radiyo.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka noneho twambuke tujye ku mirongo ya telefone, twakire uwa mbere mu banywanyi b'Ijwi ry'Amerika witwa Benjamin. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye igitekerezo cyawe. Ariko telefone yawe irimo rusaku, gerageza ujye ahantu hatuje.
Ego,
ngaho tubwira aho uherereye n'igitekerezo cyawe.
Murukunyumva?
Ego.
Nitwa Nibizi Benjamin, uya mu mujyi wa Kigali. Mu karere ka Kicukiro. Igitekerezo cyanjye kuri iyo ngingo. Ntabwo bakagombye kuzamura transiporo muri ubwo buryo hatari hazamuka umushahara fatizo w'umukozi, kubera ko abantu benshi batega imodoka bahembwa amafaranga make, ku buryo nibakuramo ya transiporo bagashyiraho n'ay'ubuzima bwa buri munsi, bizasanga bibaremereye ku buryo bazasigara nta na kimwe basigaranye. bari kubanza mbere yo kuzamura iyo mishahara bakabanza bakaganira n'abaturage bakareba ubuzima rusange barimo. Abantu benshi ntabwo aribo bafite imodoka zabo ku giti cyabo, ahubwo abenshi batega n'abantu usanga ari rubanda rusa ari nk'aho rubanda rugufi. Ku gitekerezo cyanjye numva icyo cyemezo mu gihe cyakubahirizwa n'ubundi kizubahirizwa ejo, numva barazareba ko bazamuye ibiciro by'ingendo ariko bakazamura n'umushahara fatizo w'umukozi.
Urakoze cyane Benjamin.
Igitekerezo cyanjye.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Namwe murakoze.
Joseph rero, mbere yuko tukugarukaho, wumvise ko wari wavuze ingingo ebyiri z'ingenzi, uvuga ibikorwa remezo, gukora imihanda ikwiriye, uvuga no gushishikariza abantu kwitabira kugenda mu modoka rusange aho kwitwara imodoka zabo. None Benjamin yongeyeho kongera imishahara, kubanza kongera imishahara y'abakozi. Reka mbere yuko tugarukaho ngo utubwire uko ubona wenda ibyo bintu aho bishya bishyira, reka tubanze tujye kwa Emmanuel Kamilindi ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze.
Uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo?
Herereye muri Kenya. Ngo ikibazo mfite nashaka kubaza umutumire, ese none igiduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza ni irihe terambere by'ukuri rizozanira u Rwanda muri rusange? Ama nkabaza ngera nkamubaza ni iyo ngingo ntimubona yuko izohava ituma abantu bahora biyunguruza ku bwinshi bagabanuka? Tubazo twanje n'utwo nakuba mutumire.
Ndagira ngo nkwibutsa yuko umutumirwa ari umusesenguzi wigenga, atari umukozi wa leta cyangwa atavugira leta, ashobora kukubwira uko abibona ku giti cye, ariko amagambo ari buvuge ntabwo ari buze kuba ahagarariye ubutegetsi cyangwa se inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda.
Ariko naho nyine nta kibazo, na nubwo ayanyishura ataho yegamiye ashobora gutahura.
Urakoze cyane Emmanuel, umunsi mwiza aho ngaho muri Kenya. Bwana Joseph Hakuzumuremyi rero, urabumvise abanywanyi b'ijwi rya Amerika ba mbere babiri, Benjamin hari ikintu avuze cyo kongera umushahara ku bakozi, icyo urabona ari ikintu cyavuba ha?
Ubundi kongera ikibazo ubu kiri mu bakozi nuko nta mushahara fatizo uhari. Uhari nuwo muri 78. Urumva rero kiracyari ikibazo ku bakozi bato bakozi. Gusa nanone mu bihugu nk'ibi bikirambagiza abashoramari, yashyizeho umushahara fatizo abashoramari bose, bamwe na bamwe hari abaza batwika ibirenge, bigabanya uburyo abantu babona akazi, bigabanya uburyo abantu bagira experience y'akazi, kuko ntabwo washyiraho kugira ngo ni nacyo cyatumye leta bigendamo biguru ntege ni gahunda urebye uva kushyiraho umushahara fatizo bita abashoramari baza bigendamo gakya. Nibyo bihugu mubibamo ngira ngo niyo mpamvu abashoramari baho abenshi inganda zimwe na zimwe zagiye bazimurira muri Aziya, aho kubona abakozi byoroshye, kubona n'uburyo bwo gukora byoroshye. Kiracyari ikintu rero leta ikwiye nanone kwiga ikareba. Ariko jya ikintu kimbabaza cyane, nta nubwo ari umushahara fatizo. Ahubwo akazi karinzwe gute ku muntu ku kigero cyose ahari? Umukoresha ashobora kuzinduka mu gitondo akakwirukana, ashobora kuzinduka mu gitondo akagukata, ashobora kuzinduka mu gitondo akakwambura ntaguhenda, ashobora kuzinduka mu gitondo ugasanga igihe amaze nta gaciro cyahawe ugenda wongezwa. Ubundi ibyo ni nabyo biremereye cyane, kuko niyo habaho umushahara fatizo tutarubahiriza icyo ngicyo biracyagoye. Muri leta bakoze urutonde rw'imirimo yayo, bakora n'urutonde
rw'ibisabwujijemo ariko nanone bagira n'ibyo agenerwa n'uburyo agenda azamuka mu ntego mu bikora rero ntabwo ibyo biraba abona rimwe na rimwe ko biterwa n'uko experience nke bakozi kuba ari mu murimo muri rusange ko niba ukeneye umukozi wo mu rugo aza yujuje ibiki ntibirabaho nk'uko muri leta bagira nyine akazi akanaka n'ibisabwuje kugakora n'ibyo azagenerwa muri rero muri public sector birasaba ko leta igira icyo ikorera aba bakozi bakorera mu bigo byigenga n'abantu ku giti cyabo niba itanashyizeho umushahara fatizo byibuze nikurikirana uburyo babayeho kondisiyo babamo n'imibereho yabo n'imikorere yabo numva icyo hari igisubizo gishobora gutanga ku buryo hagize n'ikizamuka gutya transport yazamuka sosiyete abakozi bakoreragamo zikaba zakwirengera igiciro cy'iryo zamuka mu gihe zitabongeze imishahara gishobora gukoreka cyane 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 kuko abakozi baba bagiye kubyarira za sosiyete imbaraga ku kindi uriya muvandimwe wo muri Kenya arabaza ati ntibizagabanya ingendo ntibizagabanya abagenda ntabwo ariko mbibona hari ibintu buriya byongera igiciro mu bijyanye n'iyenda muri ekonomi hari ibintu byongera igiciro abantu bakabicikaho ukaba tugiye guhagarika kugurira ibintu ariko hari n'ibindi byongera igiciro byanze bisinze bikagurwa kuko ni ibintu abantu bakeneye umunsi ku wundi ntabwo twagira uburyo buzamutse cyane abantu bakorera mu rugo ntabwo twagira uburyo buzamutse cyane abantu bashobora kwicara mu rugo akazi kabakaraho bagakorera cyangwa se n'uburyo bw'inama nyinshi bazashaka guhurira ari abantu benshi so gutega bizakomeza bibeho kandi umubare w'abatega uzakomeza wiyongera igiciro cyose uko cyaremera kose kizaremerera abantu ahubwo ngo igisigaye ababishinzwe bashobora gukora inyigo yo kureba igiciro cyagize impakti ingana gute ku bantu naho kuvuga igihombo cyangwa se inyungu irimo kuzamura ibiciro nahoze nkivuga kare ko ziriya sosiyete zikora ubucuruzi bwa transport noneho zishobora guhumeka kuko nkunganire ntiyabonekeraga igihe cyangwa rimwe na rimwe ikaza itari n'amafaranga bigatuma bisi zabo ziburagikoresha no gutanga serivisi bakayitanga neza icyo gihe byibuze abantu bakaba bagiye noneho kwishyura serivisi bahabwa ikindi ni uko gufata igice kimwe cy'abantu akaba ari bo leta ishyiraho nkunganire cy'abatega kandi amafaranga yari kujya mu bindi nabyo agakora ahubwo abantu bagashaka uburyo cya giciro urugendo rwawe ugiyemo koko ruba rufite umusaruro ungana n'ibyo uri buwutangeho ni ukuvuga guhaguruka mu rugo ukabitekerezaho kabiri ibyo byose rero nyine ni ibibazo bikiza ariko bimwe navugaga ko leta uko izagenda ica intege abantu kugenda mu zabo yagombye kuba ari politiki ikurikizeho kugira ngo abatega babe benshi n'urugendo ruborohere
reka ku murongo wa telefoni nanone dufiteho abantu babiri dufiteho Marcel tukagirana nta kiruta imana duhere kuri Marcel ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo Marcel okay wanza Marcel adashoboye kuboneka reka twakire nta kiruta imana
yego ndabumva neza
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
mirereye Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ikibazo naje kwibaza nuko ibiciro ugereranyije nuko byari biri na nkunganire leta yavugaga yashyiragamo ihwanye na 35% nuko hari aho usanga n'ubundi yazamuye ahubwo bikava kuri 35% ahubwo bikagera kuri 35% kakarenga byaje ugasanga ntabwo yakuyemo yanyu ya nkunganire yari yashyiragamo ahubwo yanazamuye
izamura yongera nkunganire cyangwa izamura ibiciro
izamura ibiciro tuvuge n'urugero nk'ahantu hagenderwaga 400 asanga hahise haba 270 yishize mwijanisha usanga mu byukuri atari ankunganire yateruye amatsinzi wenda hari icyo baba bagendeye ariko usanga ko hari aho byagiye bizamuka cyane bikarenga ya nkunganire yashyiragamo icyo rero bishobora kubyara uko byagenda kose ingendo zo ziragabanuka kuko ntabwo niba nateganyaga kugira usizi nageraga ibihumbi icumi kugenda no kugaruka ubu bikaba byabaye cumi na bingahe na bitandatu uko biri umuvuduko nagenderagaho ntabwo ariho nzaguma kugenderaho kandi icyo binahamagara deja na moto itabonaga nkunganire nayo ihita ibigira urwitwazo tuti n'ubundi nabo bakazamura ati n'ubundi nujya gutega bisi nayo n'ubundi urayayiha natwe rero ni natwe turi nk'abantu so ukabona ko nyine birajyana n'ibiciro byagiye hejuru ibyo kurya birahenda sinzi ikintu wenda baba bagendeyeho guhita bayikupa aka kanya njyewe nibyo mbonamo nk'imbogamizi nk'ikibazo nyamukuru n'ingaruka bizagira.
Urakoze cyane Bwana Ntakirutimana. Reka twakire na Marcel.
Yego, ndabumva neza.
Yego Marcel, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndi Kigali mu Rwanda, Kibagabaga. Mfite igitekerezo nshaka kuvuga ku bijyanye n'izamuka ry'amatike y'ingendo hano imbere mu gihugu, ingendo zunze intara n'umujyi wa Kigali cyangwa se imbere mu mujyi wa Kigali gusa. Umunsi yashize muri kovide nibwo hashyizweho iyi nkunganire, abantu benshi ibiciro ku isoko icyo gihe byari hejuru, mukajya muduha umwanya wo kuvuga bavuga ngo izo nkunganire zireye kandi umuntu abigize utya. Ariko uyu munsi inkunganire yavuyeho, ndizera noneho wabonye icyo ya nkunganire yari imaze. Ariko ahangaha icyo nshaka kuvuga noneho ku bijyanye n'ingaruka mbi iragira ku izamuka. Mu by'ukuri leta yashyiragamo 35% ku rugendo umugenzi agenda, baba babikuyeho buhoro buhoro bakabanza gukuraho 15%, hagasigaramo inkunganire 20% mu kindi byiciro, bakazakuraho 10% kugeza igihe yajana ku ijana umugenzi ashobora kuyitegeramo kubera impamvu ebyiri z'ingenzi nshaka kugarukaho. Uyu munsi dufite abantu benshi imbere mu gihugu bafite akazi katazwi bakora, ariko bakibeshaho. Ni wa wundi uzabona ikiyenda akagikora, ni wa wundi uzaba ari umukozi wo mu rugo kuko ejimukunda akaba yagiye gukora mu bindi, ariko akibeshaho kandi akabasha gusura umuryango ntagwize ingererezi mu mujyi, kandi n'umuryango we akabasha kuwutungisha twa duke twabonetse kandi yawugezeho. Ntihabeho amakimbirane akomoka mu ngo, akomoka ku kuba umugabo n'umugore batabana. Ariko uyu munsi niba nagiraga mu majyaruguru imisanze 5 nagendaga nkanagaruka mpanasaguraho n'agacupa k'amazi, uyu munsi nkaba ndi guteganya hafi 6-7, ntabwo bizashoboka. Ahubwo nzigwe namara amezi 4-5 nkataha. Ya meza ane rero maze masaha, bizagira ingaruka ku muryango. Kandi uyu munsi politiki y'u Rwanda mu bijyanye n'umuryango, bashaka kubaka umuryango utekanye. Umuryango uzatekana ute? Umugore n'umugabo bavugana kuri telefone gusa batabona mu kwezi ku gaciro ka 3-5 kubera guhangira amafaranga. Icya kabiri, mu minsi ishize barwanyije abazunguzazi, nibakenyere zikomere twese turaba abazunguzazi. Kuko umuntu wakoraga ka kazi ko mu rugo niba nirukana, kuko akazi ke wenda katanditse yajya mu buyobozi bw'inzego z'ibanze, zikamwirengagiza ntizumve akababaro ke, azavuga ati ibi bitanu mfite kuko n'ubundi ntibyanze gitangugu, ahubwo reka ndangure n'imineke n'izindi mu mujyi wa Kigali. Byaba ibizo rero ngororamuco n'ibyo kwa Kabuga, iby'igisagata niba byagusha nino batwara mu ingerereza, kuko mbona ko umubare w'abazunguzayi noneho bavuze mbere ubu nibwo bagiye kuwubona. Icya gatatu ndireho ugaruke nk'ingaruka zizatezwa no kuzamuka kw'ibiciro kw'ingendo. Uyu munsi hagiye kubaho gusenyuka kw'ingo kwinshi, kuko umugabo wari ufite umugore cyangwa urusizi za Kamembe agiye kwicara amara amezi 5-6 kwikiranira n'umubiri n'umunanira kwifata arongora undi Kigali, nawe watinye kujya iwabo Cyangugu, watinye kujya iwabo Nyagatare. ari urusizi arazifuka kitumugabo ari ukigari ati naje kitumugabo turi kuri kandi bose bahujwe kabyaye baje byuko nta uri kugira mu miryango ubuze byose n'ibirangira azakurikiraho iki babana bavuka badafite ubushobozi bwo kwitabwaho kuko bavutse muri ya miryango ku bw'impanuka nabo baziyongera nibwo tuzabona abana benshi ku muhanda ubwo igihe azabonera bitanu akazi waba azata wa wundi wa wundi asigarane bya bibazo niho babazunguza bazaturuka ya rwanda atera abantu ntaho azaturuka baba bagiye bagabanya nkunganire mu byiciro kugira ngo abaturage babanze babimenyere ntabwo ushobora kumbwira umuntu wategeshaga bitanu ngo ahita ategesha ibihumbi icyenda arere turubizini twese umunyamakuru urinze inshingano zo kugira ngo ugurishe ihene ujye gusura umuryango wabukorera ngaho ku kwezi uretse abakozi ba leta niba abakorera ibigo bicunga umutekano ibigo by'abantu b'abasekirite turabizi harimo n'abahembwa makumyabiri hano kimironko hari ikigo harimo umwana ahembwa makumyabiri ku kwezi barabashuka ngo barabagaburira ariko nimugoroba n'impungure babaha makumyabiri bwazayategamo ndetse ntibyarangiye ikibazo gikomeye ariko nibura abaturage babonye icyo yankunganire bavugaga mu minsi yashize ngo ibiciro birazamutse babonye ivuyeho uko bimeze ubundi leta igira ituyambe rwose wenda igabanyeho 15% bazabigabanye mu gihe cy'imyaka ibiri cyangwa umwaka ariko abaturage babanze babyacire neza.
Urakoze cyane Marcel. Bwana Hakuzumuremyi, wumvise ibitekerezo bya Ntakirutimana na Marcel, urumva na agakabyo uko babibona? Harimo agakabyo n'amarangamutima cyangwa ingingo barimo bavuga uremeranya nabo?
Harimo, urumva ni ibintu abantu bagomba guhora biteguye buri gihe, si n'ibiciro gusa. Hirya no hino ku isi ibiciro bizakomeza bizamuke, simfe n'iby'ingenzi. Iyo urebye yenda ku kiriya wabanje avuga ati ingendo zisubye kabiri, nkunganire sari 30, none akaba ari aho byisubye kabiri, ntabwo yabibarira ku rugendo rumwe kuko byiyongera mu buryo buri globale, bakareba nonona n'igiciro cy'urugendo cyaha naho kwenda ibazo. Ariko hari ibintu natwe dukwiye guhindukaho, reka mvuge gute. Uvanyemo icyo twavugaga ko leta ikwiye ishyira imbaraga mu gukurikirana agaciro k'imirimo y'amaboko y'abantu birirwa bakorera abandi, niba koko ikivamo gishobora kubatunga cyangwa se kijyanye n'ibyiya baba abandi. Icyo cyo rwose icyo ndagishyigikiye 100%. Hari abantu bakoresha abandi mu mirimo ariko amafaranga avuyemo yose bagasa naho bayijyanye bidafitiye umumaro, kubera ko nta birirwa rihari, nta mushahara afatizo nk'uko twabivugaga ku mpamvu izo arizo zose, nta n'uburyo bwo kurinda akazi. Icyo ni ikibazo gihari, ndemerana. Ikindi cya kabiri, leta y'umubyeyi yavuye, abantu bakwiye kubimenya. Ntabwo nzi imyaka y'abatanze ibitekerezo, ariko ubanza nabo tungana twarabaye wenda muri leta y'umubyeyi twagoreka n'umubyeyi. Ubu leta ni umufatanyabikorwa n'abaturage bose abafatanyabikorwa. Reka mvuge gute, ikintu serivisi urayishyurira. Ntabwo mbona ko igiciro ari urugendo. Ikibazo ntabwo nkibona ku mafaranga w'icyo uyu rugendo ugiyemo, ahubwo ikibazo nkibona mu kikujyanye, mu cyatumye ugenda. Aho niho hagomba tugomba gushyiramo imbaraga, ahari ibibazo hagakemu. Icya kabiri, leta ikwiye gukora ku buryo niba ahantu hari imirimo myinshi hakabaho n'ibituma abantu babona uburyo bwo gusura aho hose. Tuvuge nko muri Kigali, hagombye kuba hari amacumbi hirya no hino hari hegereye iyo mirimo. Aho kubona amataje y'abantu ku giti cyabo, twagombye kubona amataje y'amacumbi n'ayakemura ibibazo. Twagombye kubona abantu bubaka ku giti cyabo, bubaka yamaze abantu bishyiramwe bakubaka, banashyiraho uburyo bwo kubaka amacumbi yoroheje heza. Birabaje kubona umuntu uva mu mujyi ataha Kimironko, akava mu mujyi ataha Zazimbi, uburyo ushobora gusanga amafaranga akorera mu mujyi n'ubundi ugasanga afite kimwe cya kabiri cyose kigenda ku rugendo. Ibyo ni byo abantu bakwiye gushyiramo imbaraga. Ariko ntabwo nabona ko leta ishobora gufata igice kimwe cy'abantu gikoresha serivisi yo gutega ikagikishyurira, byazagezaho n'abarimu bari kwigisha bakayisaba ko bagaburira saa sita, byazagezaho nabubaka ikabasaba ko bagurira ibikoresho kandi nubundi ya mafaranga yasohoye nuko najya mu wundi uko yasohoye yashyira mu ngendo uwo mugabo uri Kibagabaga niko n'ubundi iyo yagaruje niko amuhumurira niko akora ibindi bikorwa mbona rero ko hakwiye gushyirwa imbaraga ko ibyavuzwe mbere igituma umuntu agenda gihabwa agaciro nicyo kibazo gihari ikindi cya kabiri uburyo bwo kugenda rusange akaba ari bwo buhabwa agaciro nanone abagenda bakaba benshi kuko niba benshi turi kwigenda Kibagabaga ariko ubundi ikijyanye n'ibiciro zakomeza kiyongere ku mpande izo arizo zose igisigaye ni ukurunga uburyo bwose ariko n'abantu bagahinduka navuga natwe tugahinduka guhinduka gutega cyangwa se kugira izindi depansi izo arizo zose ukabazeho cyane bikagira kuko kuvuga ngo umuntu aziyambaza leta bigenda bicika leta igenda isusa abaturage mukambere ishyira imbaraga muri serivisi bashobora kubona ishyira imbaraga mu kubarinda ishyira imbaraga mu kubaka ibindi byose bashobora gukenera ariko kuvuga ngo ibere konka byo baragenda biragenda idusura
uravuga uti iragenda iducutsa ariko hano ni cha Jonathan yanditse avuga ati oya pe mutubwirire papa wacu abihindure birakabije cyane mugabo Benjamin Makenga we ati tugume hamwe nyine ngo ni mu rwego rwo kunoza imikorere harya turagowe pe Bukuru Anja ati ingaruka nziza nuko bizatuma abantu bagendera mu modoka nziza zijyanye n'imiji yacu myiza n'imihanda igezweho kandi bizatuma amafaranga akoreshwaga azakora ibindi bikorwa bifitiye abaturage akamaro Ineza Vavati bigiye kudukomera na pe bamwe umushahara urashirira muri tike tubura ubukode bwaho tuba mu gihe kiri imbere ubanza natwe tugiye kujya twibera mu mabaraza y'abakire harimo nabo banyira amamodoka n'abafashe ibyo byemezo Uwase Rugwiza Joy ati harya ubundi nkunganire yari isanzwe irimo Emmanuel Nziza ati igikuru nuko imodoka na essence biboneka radijwe rya America ivugira Washington DC twakire havuga imana Francis ikaze mu kiganiro muri sanga aho herereye n'igitekerezo cyangwa ikibazo
Murakoze cyane kumbi kaze nkuko mwivuze twavuga imana Francois ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Bumbogo akagari ka Musavi ndagira ngo nshimire cyane leta y'u Rwanda leta yacu kuri iki cyemezo bafashe nubwo hari bamwe batabyumva uko mbyumva ariko yari yashyize nk'amafaranga menshi cyane ubu rero igihe kirageze ko ayo mafaranga bayagabanura bivuze ko twari twafashijwe ku buryo bugaragara kandi iyo ureze umwana igihe kiragira wa mwana akigenza akagenda n'amaguru ibi rero biraza guca wa muco kumenya gukora ukizigamira kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi naho uzamenye ko ibintu bishobora guhinduka bigahinduka mu buryo bugiye butandukanye nk'izi ngendo yego hari benshi batabyumvise neza ariko nko mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu kwakunda abana bafataga ingendo ngo bagiye kujya ntabyo bagiye gukorayo bagata ishuri bigiye kugabanuka guta ishuri kubera ko umwana agiye kujya guma mu gace k'iwabo nta guta ishuri ngo agiye gukora imirimo yo mu rugo azajya areba kuri transport ku itike yagomba gutanga icyo gihe abe dekuraje acika intege aguma aho ngaho agume mu ishuri yo kurivamo ikindi nacyo ni umuco wo kumenyereza abanyarwanda kumenya kwizigamira no kujyana no kumenya ko impinduka zigomba kubaho nimba transport yiyongereye abanyarwanda bagomba kubimenya ko ibintu byose bigomba guhindagurika donc changement bigomba kubaho mu buzima bwa muntu ntabwo tuzahora dufata ibintu ko bigomba kuguma ku gice kimwe bidahindaguritse
havuga imana urakoze cyane niba ucukije igitekerezo cyawe kirumvikanye rwose reka twakire Baptiste ngizwe n'ishuti kaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane amerere Nairobi kubijyanye no kongera ibiciro mbona nta kibazo kirimo ikibazo ni ku ruhande rw'abaturage ese bafite ubushobozi bwo kuba bose bakwishyura ayo mafaranga nambere nambere yaho harubwo usangaga umuntu atunze umuhanda atunze ku muhanda amafaranga ariko none ngo yikubye kabiri asangana ikibazo kubizimo bugiye gukomera nka Nairobi.
Nairobi aho ngaho hari nkunganire leta ishyira mu ngendo rusange.
Anga Nairobi ho nta bikiro tugira bifatika nk'ubu ushaka kujya ahantu mu gitondo n'ijana ku mugoroba ukagendera 200 saa tatu ukagendera 5 biterwa na movement y'abantu bahatu bari kugenda ayo masaha.
Mu yandi magambo mu Rwanda haracyari muri paradizo.
Mu Rwanda bari muri paradizo. Bakamenyera ahubwo bagakora amaboko mufuka bagakora ahubwo leta igashaka uburyo yongera umushahara fatizo w'abakozi kugira ngo babashe kwishyura iyo misoro no kubasha kwitegera nta kibazo. Ikibazo ni ukuzamura imisoro aho umuntu akura amafaranga nta hahari nicyo kibazo.
Urakoze Baptiste ngizwe n'inshuti umunsi mwiza aho ngaho inarobe muri Kenya.
Umunsi mwiza namwe.
Bwana hakuzwe muremye wumvise ibibera hariya hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cyo muri Kenya. Ibyo bintu urabona bishobora izi mpinduka turimo tubona igihe gishobora kuzagera niba bitubahirijwe neza niba bidashyizwe mu gaciro neza tukazisanga aho mu gitondo ugendera ijana nimugoroba wagaruka ukagendera igihumbi.
Ariko urumva ari igitekerezo avuzemo nemera. Ubundi ibiciro mu gushyiraho ibiciro leta yagombye gushyiraho range ntabwo yagombye gushyiraho igiciro kiri fixe kuko ntabwo sosiyete zose zagombye kuba zinganya icyo bita amafaranga zitanga mu bikorwa rusange mu kugira ngo sosiyete kugira ngo kampani zabo zibe cost ya exporter mu bikorwa byazo za buri munsi. Harimo izidafite imyenda, harimo izikorera mu mazu yazo, harimo izifite amamodoka zimaranye hafi imyaka 20 zimaze mutatu zishobora kwishyura hasi zigakora inyigo kukayisinzi yazo zigasanga uburyo bwo gushyiraho ibicuruzwa kujyamo muri munsi y'ibicuruzwa yamaze kwemera. Rero kiriya gitekerezo cyo kuvuga ibiciro bihindagurika njyewe nshobora kukemera ahubwo leta yenda kugira ngo yenda biteze akajagari cyane n'abaza kwishyura ibiciro by'ibiciro igiciro kikaba muri benshi ntabwo bava ngo kugira isizi hariyo sosiyete zishobora kujya muri eshatu zishobora kugera muri eshatu zijya rusizi ngo zose ngo zirashyiraho igiciro kimwe kandi amafaranga zitanga mu bikorwa byazo za buri munsi zitangana n'izo muri sida leta yarishyiye gushyiraho renji y'ibiciro kurusha itagira igiciro wagishyira mu bikorwa mu buryo buboneye. Ariko nanone ibamya ko haza amakajagari kuko rwanda ibintu yabigenda bihindagurika kandi ibyatsi bakira n'ibitekerezo ibitekerezo by'abaturage usanga rimwe na rimwe bifunga cyangwa se n'ibitekerezo bigatanga n'ibitekerezo by'abaturage ntabwo mbona ari uko akazi rero gashobora kwizamuka ry'igiciro. Ubundi uko byabaye byasobanuwe nabi ntabwo igiciro kizazamuka ahubwo hazahinduka uwakishyura ibiciro by'igiciro na leta ikibazo kiyishyurira igiciro ni cya kigo n'ubundi bintu byarazamuka ahubwo uwishyuraga afite izindi priority n'ibindi bikorwa agiye kujyamo w'abantu yari yaratekereje arabatwika ariko nawe nubwo abatwika yagombye kureba imbogamizi inyigo z'ibibazo birimo zikaba ziri kontinu kandi hakaba uburyo bwo ari ukubira tugenda gukemura ibibazo kandi tugariza abantu bigoye abantu bibagoye ku uburyo bugize niba nk'ibyo by'akazi byo guse kuba umuntu agakora akazi akizeye kandi noneho na konti igira agatanze ho bikagaruka ibyo bintu bigakorwa vuba ntibifate imyaka n'imyaka kuko abantu bazabahura n'ingaruka zabo kuba umuntu yahabwa akazi adakangizwa kwirukanwa cyangwa kwamburwa uwo munsi cyangwa mu buryo buhoraho. Harimo rero ibyo abantu bari kuvuga mu gihe no kumva birasa n'ibigize ariko na leta nayo ikabigomba gushyiramo imbaraga mu buryo bwo kujya yihutisha kwakira ibitekerezo bimwe bigakemuka vuba ibindi bikakorwa haciye ku ngigo kurusha uko hashingirwa kuri politiki yo gusobanura ibintu neza nyamara mu buryo buri tekinisi bidashoboka.
Urakoze cyane bwana Hakuzumuremyi, turagenda tugana ku musozo, dusigaranye iminota hafi 9 gusa, ariko reka nanone twakire Michel Richard ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Urakoze cyane.
Aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyane nabazaga.
Michel, tu uramubuze ku murongo wa telefone, ariko hano hari abantu banditse batandukanye bitekerezo byabo bitandukanye, harimo Nshimiyimana Andre avuga ati birasaba ko umuntu azajya akora ingendo zikenewe cyane izidakenewe cyane tukazireka, bimwe bisa nko kwitemberera no gusura abantu biraza kugabanuka, kandi nama kompanyi atwara abagenzi ndabona aza kubura abakiriya kuko abanyarwanda benshi barakenye. Regis Nikiza ati inyuma yo gupfunga imipaka nuko byakomejwe bagenzi. Ntiziryayo Antoine ati jewe numva leta yakomeza kunganira abagenzi kuko ni inshingano zayo kandi abanyarwanda twese turakenye. Tandagura Mugwira ati ingaruka nuko ibiciro ku masoko cyane cyane ibiribwa nabyo bihita bizamura ibiciro, ikindi nuko abenshi bazagabanya ingendo. Alex Mfitimana ati ntaco novuga kuko ndo murundi yiyemera. Manuel ati bo kutubeshya ngo bavanye inyunganizi ahubwo bavuge ngo ubongeyeho. Rafael Israel Nyabugogo ati haha karahageze. Maniraho Maurice ati ibi biratuma nibiribwa ku masoko ibiciro bitumbagira. Bwana Kuzumuremyi, abantu bakomeje kugaruka kuri iki kintu cyuko uretse ibiciro by'ingendo n'ibindi byose ku masoko bigiye kuzamuka, urabona hari aho bihuriye?
Aho bihuriye hani kuko ibyo nakubwiraga igiciro cyari cyakindi no kwahinduka ugiye kugira. Kugira ngo rero ibiciro bihinduke nuko waba hazi ikindi giciro cyifura ku bantu cyangwa cyifura ubukungu bw'igihugu bwa rusange. Igihinduka nabi umuntu azajya yishyura azajya amuva mu mufuka azajya yishyura. Ariko buriya Jofe nta nyigo ndakora, ariko mu bantu basanzwe bamenyerera ibya transport bagiye tuganira nuko mu bahabwaga nkunganire ya transfer hafi 80% n'abatayikeneye n'abantu bafite akazi n'ubundi gashobora kubategera nta kibazo. Ubwo rero ikiriho nibyo navuga ngo politiki yo gufata ibisubizo bihoraho bya buri munsi by'abazagenda bahura n'icyo kibazo zambagana n'ibyo bagiye kwereka. Ariko ntabwo mpamya ko ntabwo igiciro cya transfer ari ikintu gikwiye wako kanya, ntabwo ari ikindi giciro cyongere yongereho, ntabwo mbona ko ari igiciro, ntabwo ari ikiguzi kindi kiyongereho cyari gisanzwe ari uko giteye, ntabwo rero mbona ko gishobora kugira impamvu y'impinduka y'igiciro gisa.
Bwana Hakuzumuremyi, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndabona hasigaye iminota 5 gusa. Mu by'ukuri ibitekerezo ubusesenguzi wabutanze, ariko hari ibintu, hari ingingo z'ingenzi ebyiri wari wavuze mbere mu gusoza kino kiganiro, ndagira ngo use nk'uwongera noneho kuzinyuramo mu magambo magufi wowe uburyo ubona bino bintu byari bikwiriye gukorwamo ku buryo budahutaza umuturage kandi bugatuma leta ishobora kugera ku byo yifuza gukora, n'iby'ingenzi ubona wigeze kubivugaho, uvuga ku mihanda, uvuga ku gushishikariza abantu kwitabira kugenda mu modoka rusange, ngira ngo wenda aho ngaho watishamo kanatubwira uburyo ubona byakorwa cyangwa se niba ubona hari icyo byatanga mu gusoza ijambo ni ryawe bwana Hakuzumuremyi.
Alo?
Ugerageze kwegera telefoni, turagenda tukubura buhoro buhoro.
kwe na ore none
yego
urundi kibazo ahantu kiri ibyo navuga kare bitwe gushiraho imihanda ku byongera amabishi ibishi bitwara abantu bikwiye uhabwa imihanda yazo yihariye ko zigenda zigana n'izindi modoka zitwara abantu cyane ni ukuvuga rete gushaka uburyo izi bisi ziba prioriteri mu mihanda mu masaha ya nayo abantu basiga cyane icyo kikavaho icyo kizatuma habaho iki kubera ko zizo zizaba zihuta n'abantu batwaye izo ku giti cyabo bazakunda gutega mu buryo bwa rusange icyo gihe rero umubare w'abatega mu buryo bw'amabisi uzagenda wiyongera abagendaga mu zabo bagabane ibyo bizongera umubare w'abatega bari abatwara abantu nabo biborohereze kugira umubare munini w'abantu batwara babashe kunguka muri mu buryo bwa rusange n'igiciro kigiye gushobora kugabanuka ariko mu gihe cyose tuba ngo tuyongera bisi kandi nta mihanda yo kunyuramo n'izambere zari zifite ikibazo cya jamu akisitirasiyo ikindi ni uko hakwiye kurebwa uburyo imirimo abantu bakora ibyara umusaruro koko cyangwa se imirimo y'amaboko y'abantu igahabwa agaciro hari ukongera hari ugushyiraho wa mushahara fatizo hitawe n'izindi ngaruka zose zishobora kujya bakareba inzira byakorwamo ariko none akazi k'abantu kakarindwa birukanwe mu buryo bubiri hari n'abantu natwe imyumvire yacu igahinda kuko ibiciro si ibya none abona agatiza ari uko azi neza ko ingendo agiyemo ishobora kubyara umusaruro.
Joseph Hakuzumuremyi ni umwanditsi mukuru akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru umuryango gikorera mu Rwanda. Reka tugushimire cyane kuri ubwo busesenguzi usangiye n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Joseph.
Nshimire namwe inshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika by'umwihariko ikiganiro muri sangabo tudashoboye kwakira ku mirongo ya telefone tubiseguriho tubabwira ko ubutaha tuzagerageza uko dushoboye tukabakira. Nshimire Patrick, engineer Patrick ubuhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kubagezaho telefone zanyu kubahamagara no kubageza muri studio z'ijwi rya Amerika. Naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Make him order hand.